Waambie wasisoge, wajaribu waje waibike. Bastard. Yeah.
Hey, genius, touch a phone.
Nataka niwekeze kwako ili nipate penzi lako. Unanikoleza na unavyopendeza, siwezi kupoteza. Nikitazama sura yako, shepu ndo yanitoka macho. Unanipumaza hata tukikiwasha, natamani kutangaza. My woman, my vanilla, sop, ngozi unanivutia. For your love I go fight, na misina papara natulia. Kwa chochote gharama zaingia, just for your love, my love forever. Ukiniacha kani miss, tunarudiana. Na nikasema bora kufa na danganya, kwa kupata mama, mama. You're so sweet. Give me that. Yeah, I like you, my baby. You're so sweet. Give me that. Yeah, I like you, my baby. Oh yeah. Oh. Alafu sina muda wa kutafuta sababu. Ananijua nikipata gahamu, na maana ananipaga vitamu. Wakisogea akinitomwaga damu.
Waambie wasisoge, wajaribu waje waibike. Waambie wasisoge, wajaribu waje waibike.
Baby.